na-egwukwa na-egwu ya. We not the egwu ya. Ha. Sis. Anyị pasa. Anyị nakwa. Onwelakwa. Anyị pasa. Anyị nakwa. Onwelakwa. I build up pre, baby pre. It's in your body. If you na na me, na me. If you na na me, na me. If you na na me, ha. Ibya, ifu, uno ya, no go fu. Oba hubya, go fu. It's in your body. E watani femi, no no no. Ana si kwa na selino. Adiha si kwa na selino. Okwa hubya. Gofu. Ha. Onye bya. Ofu. Anyi pasa. Anyi nakwa. Onwe lakwa. Anyi pasa. Anyi nakwa. Onwe lakwa. Abila pre pre. No be pre pre. It's in your body. If you not name, on name, if you not name, on name, if you not name, on a wuge wu, shop, adegi kade menu, shop, anakokwa nogo noga kuko, adiha kokwa nogo noga kuko. Kokwa nogo noga kuko. Ha. Shop. Anyi pasa. Anyi nakwa. Onwe lakwa. Anyi pasa. Anyi nakwa. Onwe lakwa. Abila pre pre. No bi pre pre. It's in your body. Ifu na na eme. Ona eme. Ifu na na eme. Oneme, ifu noneme, ta. Shop,
shop, ta. Shop, shop, ta. Shop,
shop, ta. Oye bia, afu noneme, oneme.